Madongo kafinyanga finyanga yani kama umesuswa ayo mongo vopindaga pindaga nikufale nisena nani posh kwini mobeto weni zao la shamba gani moshi tanga kiteto unavyo ngara mama kama rubi ukienda kama unaruti niweke mwenza komie na data na mwendo
mwendo
chotara manu katahuti uenda unamba ya zudi niweke mwenza komie mpenda matendo satembea nione michetemo
Singida Dodoma
nisimamie ukucha michetemo
nakoma
shuka chimama kane shuka vina mkoe zungusha funga kibebe nione
unyenye 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 unyevu unyevu unyenye
Kutana utam kama unalelengeta shika chini gundama utam macho kama ya bandia mimi napenda ukinitazama fundi na tena kazi ya paka chini uvunguni nazama nanke kutomasa unalia kama kinanga mapigo ya chakacha unadeka kama kichanga shuka chini maka pandisha kidinda nkoi Zungusha, funga kibwebwe, sione
Unyenye, unyenye, unyenye Unyenye, unyevu, unyevu Unyenye, unyenye, unyenye Unyenye, unyevu, unyevu
Shuka chini ma,
kata
Pandisha kibinda mkoi,
kata
Hasa, zungusha, funga kibwebwe Niona
shuka chimama
kata
pende shuka binda mkoi
kata
zungusha
unyenye the mix killer